Kamas rotan ke sigin gede o kone be o bena ta yina sungalo la kuro ni banka sugufiya o kone falendo kosebe dala dumana. Wa musulaka ulu debu tege mwana bo kosebe bau uka fola burkina be o namba ato sugu konna ina kosebe. Irisina tu nakana bo ayale soro na fensa yon rola angale lame.
Ah, ya ni sungalo kase kone na feno kone ama gele ame sisa kone abika don don katari. Fola kumbi kima nande rinuma. Mesisa sungalo kuma no kona biki ma duru kima wore rezi
sani firi fanfe gado muso kuna hakil na otikile songo kula Mariam Traore angale hakil na lame
gele ngona abi bo komersa yero yorote ayero konta nyero malisigi na bio nuli asar chungu bada ma ngon be kule ka ka gele na nyuri nyini ga ulu fana ba ka kulu ba ta gele yala peut-être a transport ko anna chogo ulu fana ba jati mine wori la ku ba tolo da
wa musulaka dɔw fana ka fɔla ɲinan sungalo ye nɔgɔya b'a la kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan an benata gindo an k'ale hakilina lamɛn
an be se k'a fɔ ɲinan sungalo ka nɔgɔ ni salon ye minɛnko fanfɛla la bari la n'i y'a lajɛ sugu kɔnɔnaw na minɛnw falenba de be yen nɔ wa jɛgɛ nunu fɛnɛ tun tɛ sɔrɔ ten bɛɛ salon na mɛ ɲina i b'a ye jɛgɛw fɛnɛ ka san sugu kɔnɔnaw na
lasana jara ale fana ye jɛgɛ feerela ye an k'ale lamɛn
an kilo ye kɛmɛ wɔɔrɔ ye demi ye kɛmɛ saba ye ɲinan kɔni jɛgɛ ko alhamdulilahi jɛgɛ ka nɔgɔ yɛrɛ yala a ko n bi kɛmɛ seegin kɛmɛ wolonwula ni bi duru la ɲinan mɛ a bi kɛmɛ wɔɔrɔ la
gado musow caaman kɔni ka fɔla ɲinan sungalo nɔgɔya b'a la kosɛbɛ ka tɛmɛ salongo kan tijani widrawgo koro sugufiyɛba yi kɔnnan na vo banbara o tɔgɔ la